Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya gatanu. Ibya Namani, umugaba w'i Siriya w'umubembe. Namani, umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya, yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa muka Namani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, "Icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe." Namani ajya kubwira shebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira Namani ati, "Haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko." Namani ahera ko aragenda, ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 600 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Nuko ashyira umwami w'Abisirayeli urwo rwandiko rwari rwanditsemo ngo, "Nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho, nkoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe." Umwami w'Abisirayeli amaze gusoma urwo rwandiko ashishimura imyenda ye, aravuga ati, "Ariko uwo mugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibibembe, nijye Mana yica kandi kabeshaho? Nuko nimubitekereze, ndabinginze, mumenye ko ari ukunyendereza." Nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashishimuye imyenda ye, amutumaho ati, "Niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureka nsange." Aramenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Nuko Namani araza, azana n'amafarashi n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutumaho ati, "Genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse." Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati, "Nahoze ngira ngo ari busohoka ahagarare, atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, Abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Ibwisirayeli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke." Nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati, "Data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye, ntuba wagikoze. Nkanzwe kukubwira ngo uyuhagire uhumanuke." Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto, arahumanuka. Hanyuma agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere aramubwira ati, "Noneho menye ko nta yindi Mana iriho mu isi yose keretse muri Isirayeli. None ndakwinginze, enda ingororano y'umugaragu wawe." Elisa aramusubiza ati, "Nkurahiye Uwiteka Uhoraho uwo nkorera, nta kintu cyose ndi bwakire." Aramugomera kugira ngo abyende, ariko undaranga. Namani ati, "Ubwo utabyemeye ndakwinginze uhe umugaragu wawe imitwaro y'ibitaka ihetswe n'inyumba 2, kuko uhereye none nta zindi mana umugaragu wawe nzatambira igitambo cyoswa cyangwa ikindi gitambo cyose keretse Uwiteka wenyine." Ariko Uwiteka ajya ababarira umugaragu we uyu muhango. "Databuja yagiye mu ngoro ya Rimoni kuyiramya yegamye ku kuboko kwanjye, maze nkunama mu ngoro ya Rimoni. Iyo nunamye muri iyo ngoro ya Rimoni, Uwiteka ajya abibabarira umugaragu we." Elisa aramubwira ati, "Genda amahoro." Nuko aragenda yicumaho gato. Gehazi abeshya arabemba. Ariko Gehazi umugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aribwira ati, "Ko databuja yagiriye Namani uwo w'umusiri y'ubuntu ntiyakira uturo yamutuye, ndahiye Uwiteka Imana nzima, ndiruka mufate ngire icyo mwiyakira." Nuko Gehazi akurikira Namani. Namani abonye umukurikiye yiruka, ava ku igare rye aramusanganira aramubaza ati, "Namahoro." Nawe ati, "Namahoro. Databuja arantumye ngo aka kanya haje abahungu babiri b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, ngo arakwinginze ubamuhera italanto y'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa 2. Nuko Namani aramubwira ati, "Emera ujyane italanto 2 niko kumuhata amuhambirira italanto z'ifeza 2 mu isaho 2 hamwe n'imyambaro yo gukuranwa 2 abikorera abagaragu be 2 barabyikorera bajya imbere ya Gehazi. Babigejeje ku musozi w'iwabo arabibaka abishyira mu nzu arabasezerera baragenda. Hanyuma araza ahagarara imbere ya shebuja. Elisa aramubaza ati, "Uraturuka he Gehazi?" Undi ati, "Umugaragu wawe ntaho nagiye." Aramubwira ati, "Umutima wanjye ntiwajyanye nawe ubwo wa mugabo yahindukiraga akava ku igare rye akaza kugusanganira. Mbese iki gihe ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzabibu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja? Nuko ibibembe bya Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose." maze amuva imbere ahindutse umubembe yera nk'urubura.